Matatizo yako stretse sisi.
Hello.
Kila mtu atambe na chake. Sisi watu wa mchezo mchezo.
Ale Gino.
Kula chuma icho.
Akikatana lana, mipesha inopanda. Akikatana lana, mipesha inopanda. Panda. Nilete,
Apo kata, Apo.
Nilete,
Apo kata, Apo.
Kama una ringa, 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 tukuone. Bimba, tukuone. Tamba, 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 tukuone. Kama na susa, 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 tukuone.
Ndi kama mbandi, mwisho siku kalewa mwi. Si kazi manzi, kaukosa mzidozi. Ndi kama mbandi, si kazi manzi.
Si, watu woyo, woyo.
Mwana umegani umizi kichwa. Mindo mkali wa misimu yote. Taniambia nini? Kwenda huko. Kama kudanga laisi, danga wewe sasa.
Naima! Kirua! Pi!
Ukiniona niko bench? Ntego uo!
Simulisema umepotea, mbona chuma chumani. Mara chino nakosea, mbona ngoma uwanjani. Chitolo linatokea, mindo mjomba nchumali. We nchumali, we nchumali, ngoma chumali.
Ere kata mizizi, kata, 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 kata.
Sing the boy!
Ukipanda mwede wina kata, 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 kata. Kata, kata, kata mizizi, kata.
Nimeokota,
kidude,
yamani changu,
kidude.
Nimeokota,
kidude,
yamani changu,
kidude.
Nimeokota,
kidude,
yamani changu,
kidude.
Yesa, yesa, yesa,
ya.
Yesa, yesa, yesa,
ya.
Yesa, yesa, yesa,
ya.
Cutting mask.
Nelly Zemoto.
Come on, ringa, 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 tukuone. Come on, bimba, 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 tukuone. Come on, tamba, 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 tukuone.
Too much power.
Attack! Attack!